waxa weeye haramcad hadday keenaan shabeel baa u diyaarsan shabeel waana sugaynaa haddee haramcad iyo shabeel waa laga warayaa say kala yihiin marka waa sugaynaa shabeel baa diyaar u ah puntland-na cidna ka yeeli mayso in lagu soo xadgudbo bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan ciidanka dhammaan inay booliis noqdaan meel alla waxay arkaan iyagoo xogtood u dhowrsan tahay inay soo sheegaan xogtoodana la sheegi maayo waxaa la rabaa u qof kasta waxa uu arko oo uu dareemo ama ka shakiyo inuu soo sheego inay shaqeeyaan in laga wada shaqeeyo amniga baan sidaasaan haddii la hidmo ugu baaqayaa ciidamaduna heegan bay u yihiin difaaca Puntland dhinac kasta.